grab it in.
My name is Josh.
Chamsana, hey. So baby why need to chamsana, hey. Pase konondo iwe chamsana, hey. Pacha when you zunga ne chamsana, hey. You know I like it chamsana, hey. So baby why need to chamsana, hey. Kondipa nondo iwe chamsana, hey. Yeah,
iwe genuine so koneza brain. Ona wambu grila na mutumba wena ben, ah. Okay, weweve una bikinyama. Kaleza pazaone kapeni ngene sandrama. But nikapualala wagaiwa ninyonga. Speta ni chitenge chesamwe ya kumachunga. Chabu achakana less you for a while. Wena beni wanitini katikuja ndie kwao. So gati ndie vye ugani za vaganga. Mutima uni uzai chijeve ni changa. As a big boy inapanga po round. Mumutu niribize ningo penda po maround. Chambela po na muse chini vinira around. Nimbela cheka peki chini uza ulikain. Diwe osia nakotea sugar a vibe. Natia pandia chansi woi let me try.
Anatia team bebe mamine ula mpenya mpenya, hey. The way you dance when you denya denya. Umaviso koneza nati enya enya. Kumutu ningo fwenya fwenya. Cause in a favorite chiki pano pachipanda. Diwe kelo wa mafela na banzanga. Diwe menso yonze yadi palinda. Iwe come closer ni kufuna hiye. Daba when you sunga ni chamsana, hey. You know I like it chamsana, hey. So baby why need chamsana. Pase konondo iwe chamsana, hey. Pacha when you zunga ne chamsana, hey. You know I like it chamsana, hey. So baby why need chamsana, hey. Kondipa nondo iwe chamsana, hey. Yeah.
Midnight nichi uzaesha bluetooth we play. Atini yankatiasha can't do that ya swear. Auziba mtuthest wabwela na one pair. Napunda barman two shots ya tequila. Temtem ni vela let's go pa upstairs. Niposhele la bat pokwela ukwele bea. OGA life in fire. Sina bwelo kole wanapwelo kutia mayaya. Fast forward ina zipeza mubeti na cheve. Kazi ni student palevi. Chaiwa la kuma H na klasi. Elo siringa GCA chochikali freshi. Time check 10 a.m. ya kwana. Nichiuza mwache chipie mocha kana. Jewele I still need some more. Natiyo sifuto mutumba zikalimu.
Hala tete mbebe mamine ula mpenya mpenya, hey. The way you dance when you denya denya. Umaviso koneza nati enya enya. Kumutu ningo fwenya fwenya. Cause in a favorite chiki pano pachipanda. Diwe kelo wa mafela na banzanga. Diwe menso yonze yadi palinda. Iwe come closer ni kufuna hiye. Daba when you zunga ni chamsana, hey. You know I like it chamsana, hey. So baby why need chamsana, hey. Pase konondo iwe chamsana, hey. Pacha when you zunga ni chamsana, hey. You know I like it chamsana, hey. So baby why need chamsana, hey. Kondipa nondo iwe chamsana, hey. Yeah.
Grab it in
Zayjams.com premiere.
Smit myself and die on the decks, yeah. Biko
Big Crash Music Production.
My name is Josh. Was that guy? I just.